Uko Canada ndoro isimu na ngoki bela kia meiko Kero bangi kaba mbuguro jikosh Hey, kwa kusumu na kuruka kamega au Mombasa Hini ile mesele mweli kwa majuti na wapasha Hey, hiyo hustle lazima muta hustle Muache crime, life ni kuhasa Ukikreti jobu ya kodo utapata kupiga ngeta kusama Si hustle, kugojia zile sio zango sio hustle Kugoja waze kurido sio hustle Gram imezidi hata kama kuna wax Mujama uta hustle, lazima uta hustle Hey, life ni ya bama kweba nyama katakata Udipate do, hiyo ni hustle Toka hapo, nagritop kazi kwa vijana Kazi kwa mtana Nairobi, sijali mafia Uchafo, aina mo, bora pesa Pesa safi, ukispend, unafili kwa swafi Lishi mkuruka yaba slums, bila crime Mpa pata do, kilini, bila lawama Mwitu wanangu, mcha, wakipiga ngeto Wakipiga marisasi Hiyo hustle, lazima mcha hustle Muache crime, life ni kuhustle Ukikreti jobu ya kodo Utapata kupiga ngeta kusana Si hustle, kugojia zile Sio zako, sio hustle Kugoja waze kurido, sio hustle Gram imezidi hata kama kuna wax Mujama utahaso Mujama utahaso Mika dunagikoshu chukua jama zila za chwani chwani Kwa hamia kayole kujuza so moja moja Bizinika grow Nikongeza ivetu za madame hey, Hata kama ni hawking Pesa safi black crime Wanaume ni effort Lazy achia madame Nika dumjengo simiti Michanga ndiro beshte Kuroga simiti mawe Bora nipate pesa Kitisi kwa ifanya Nikuaribu do Hizo kwa madame na raha Hiyo hustle lazima mutahaso Muache crime Life ni kuhaso Ukikreti jobu ya kodo utapata kupiga ngeta kusana Si kaso Kugojia zile sio zako sio haso Kugoja waze kurido sio haso Gram imezidi hata kama kuna wax Mujama utahaso Mujama utahaso
Kijana waka kibwanda uze njuku na switi Usagupe kuza mboka ata maindi Maindi choma Watu toka mbali Uliza William Ruto Wikita ABD Mungu naye hukuongezea Nimona malutu wengi wakiwatu Live life Inazumisha lakini inabidi Juu ile time wapiga ngeta Kugana mavisu Uwe kutabangi Kwa hivo how feel Chene kram Yelipa tuku wa risasi hey, Hakuna kulomiana juu Ume kata kuhaso Ukufunza na mother Karondo ata kufunza hey, Wase muhaso Musari hii kram Kram si poa
Siku za mizi sasa ni 20 Brother sister Mbadilike Badilike
Hiyo hustle lazima mute hustle Muache crime Life ni kuhaso Ukikreti jobu ya kodo Utapata kupiga ngeta kusana Si hustle Kugojia zile sio zako sio hustle Kugoja waze urido sio hustle Gram imezidi hata kama kuna wax Mujama uta hustle lazima uta hustle
Siku za mwizi sasa ni 20
Wambie
Brother sister
Demakosta
Mbadilike
MC Joe Steve
Mbadilike
Fungwa kinyo sinyo wase hey, Uiza maji kwa mkoko Uiza omena ata mtura Paka madema kuchu tapata pesa hey, Uteishi na ipo aju Yobaru ni kuhaso Leader master wiku debise